Tūpoko toru. Te kaufautanga a Huani Kairiri. Nā, i te tekau mā rima o ngā tau o te rangatiratanga o Taipiri a Hiha, ia ponotia pirato e kāwana ana i Hūria. Ia herora e te taraki ana i Karari, i tōna taina hoki i Apirepi, e te taraki ana i Uturia, i te whenua hoki o Tarakonaiti, ko Raihānia e te taraki ana i Apirini. Ko anaha raua ko Kaiapa ngā tohunga nui, ka puta te kupu a te atua ki Ahuani, tama a hakaraia ki te koraha. Nā, ka haere mai ia ki ngā wāhi katoa e pātata ana ki Horano, ka kaufau i te iri-iri-ri penetā hei Murungahara. I pērā nō ia, me te mea i tuhi-tuhia ki te puka-puka o ngā kōrero a ihāia Porupiti.
He reo nō tētahi i te koraha e karangāna. Whakapaia te huarahi o te areki. Whakatikaia ōna ara. Ka whakakiia ngā auaua katoa. Ka whakahoroa ngā maunga me ngā puke-puke katoa. E mai ngā hoki kia tika ngā wāhi kō piko-piko. Ko ngā wāhi taratara haiara mā enene. O e ki te ngā kiko-kiko katoa. I te whakaoranga o te atua.
Nā reira, ka mea ia ki ngā mano i haere kia iri-iria e ia. E te uri nākahi. Nā wai koutou i whakamahara kia rere i te riri mea ke puta mai. Nā, whakaputaina ngā hua e rite ana ki o te rīpenetā. Kei anga kei mea i roto ia koutou, ko āpera hama tō tātou matua. Ko tā kukupu hoki tēnei ki a koutou. E āhei ana nō i te atua te whakaara tamariki ake mā āpere hama i roto i ēnei kōhatu. Nā, inaia nei anō, kai te pā te toki ki te pakiaka o ngā rākau. Ki te kāhore tētahi rākau e hua i te hua pai, ka tuaina ka makā ki te ahi. Nā, ka ui ngā mano ki āia ka mea. Mea ha rā mātou. Nā, ka whakahoki ia ka mea ki a rātou. Ko te tangata i ngā koti e rua, kia hoatu ki te tangata kahore ona. Me te tangata he kaitāna, kia pērā anō. Nā, ka haere mai hoki ngā pupurikana kia iri-iria ka mea ki āia. E te kai whakaako, mea ha mātou. Ka mea ia ki a rātou. Kai nui ake i ngā mea i whakaritea mā koutou, tā koutou e tango ai. Ka uia nō hoki ngā hoia ki āia, ka mea. Mea ha hoki mātou? Nā, ko tāna meatanga ki a rātou. Kaua e tū kinotia tētahi. Kaua e muru noa i tētahi mea. Kātia nō mā koutou, kō koutou utu. Nā, i te iwi e tatari ana, e whakaroaro katoa ana i roto i o rātou ngākau ki Ahuani me he mea ko te karaiti ia. Ka whakahuki Ahuani, ka mea ki a rātou katoa. Ko ahau nei he iri-iri tāku i a koutou ki te wai. Kei te haere mai ia tētahi he kaharawa ake i ahau. E kore ahau e tau hei wewete i te here o ōna hū. Mana koutou e iri-iri ki te wairua tapu, ki te kāpura. Ko tāna mea tahi kei tāna ringa, he tino tahi i tāna patunga wīti, hei kohi hoki i te wīti ki roto ki tāna whare wīti. Ko te pāpapā ia e tahuna ki te kāpura, e kore e tina ia. He maha tua nō āna kupu whakahau i kaufau wai ia i te rongopai ki te iwi. O tira nā tōna riringa ia herora te taraki mo he rōriaha, mo te wahine a tōna tuakana a Piripi, ā mō ngā kino katoa hoki i mainga e herora, ka āpetitia atu e herora tēnei ki runga i ērā katoa, tūtakina ana e ia a Huani ki te whare herehere. Te iri-iringa o Ihu. Nā, Ka poto katoa te iwi te iriiri, ia ihu kua otsi te iriiri. A iaia e inoi ana, ka tūwhera te rangi. A ka heke iho te wairua tapu. Ka heke tinana iho anō he kūkupa ki runga ki iaia, a ka puta mai he reo nō te rangi. E mea ana. Ko koe tāku tama i aroha ai, tāku i āhua reka ai. Te whakapapa o ihu. Nā, ko ihu, iaia i timata ai ki te whakaako, kei te toru te kau o nā tau, a ki tā te tangata ki, he tama ia nā hōhepa, tama a heri. Ko ia he tama nā matata, tama a riwai, tama a meriki, tama a iana, tama a hōhepa, tama a matatiaha, tama a āmoho, tama a nahumu, tama a ehiri, tama a nakai, tama a māta, tama a matatiaha, tama a hemei, tama a hōhepa, tama a hūra, tama a huana, tama a reha, tama a heru pāpera, tama a haratiera, tama a neri, tama a meriki, tama a ari, tama a kohama, tama a ere morama, tama a ere, tama a hohe, tama a eri ētere, tama a horimi, tama a matata, tama a riwai, tama a himiona, tama a hūra, tama a hōhepa, tama a honana, tama a eriakimi, tama a merea, tama a menana, tama a matata, tama a nātana, tama a rāwiri, tama a hehe, tama a ōpere, tama a poaha, tama a haramono, tama a nāhona, tama a aminarapa, tama a arame, tama a heteromo, tama a parete, tama a hūra, tama a hākopa, tama a ihaka, tama a āperehama, tama a tera, tama a nahora, tama a haruku, tama a rākau, tama a pereke, tama a ēpere, tama a haraha, tama a kainana, tama a arapahata, tama a hema, tama a noa, tama a rameka, tama a matsuhara, tama a enoka, tama a iarere, tama a marereere, tama a kainana, tama a enoha, tama a heta, tama a arama, a te tama a te atua.